Ndifune ndifunyane, ndiwenyuke amaqhina, nentsungusi ezinyama, ndigusha ndalahleka, mandifune ndifunyane.